Nasikia umungua, mebake majivu. Naulize vinini likupendiaga sina majibu. Mwanamke gani umejatu wivu? Akili ya pesa fukume mtu mvivu. Sevi jampata mwingine mtu olivu. Mepita kushoto kinyola kulia. Mana sija kumisi. Sija ku... Nawaza pesa utena mbia nini. Mapenzi sitaki narudia tena. Sija kumisi. Sija ku... Ndelea kudanga sita kupangwa. Mr. Mshaba narudia tena. Sija kumisi.
Staki unachotaka kipolo akipashwi achana na mimi. Uomesha chacha fimbo ya mbali ya iwezi ni chapa. Huna mafundi unatoa famba. Huna mautamu sozi jilamba. Kwako sichumishi mchicha mtakuwa mshamba. Ulona mifala kisa na jichanga. Sija kumisi fala hey. Haukuwa loyal kisa visentu. Katoka na vize kisa trip za zenji. Sija kumisi kupendi. Umona na zinyaga do nataka tuspendi. Staki kukukata ulijo na keki shenzi. Bonge la komwe utakula kwenzi. Usifo sipenzi nshaweka exi. Kukupa tiki siwezi hey. Uwezi kwa wangu buu. Mana uchagwina na naikudu. Ukayusha zoya kuruka. Ungaiwa umesha chuja. Ufaiwa usha vuruga. Ukinyano sinifuate vunga. Wesa liti yuda.
Pack a refill. Get to look funny or get to the mill. I'm done with this puppy. See purchase in mood. I'm all about millions. I'm in a race. Stop calling my phone. Girl give me a space. She say I'm sweet. No give me a taste. Sitaji kumblock. Sitaji bu text. Out of my mind. Ain't no debate. She will be back when I meet me now. But no sikuitaji. Feel me now. She say honey girl please. Mfanya touch puppy. Kitaka kupiki show. Yeah me soak. No fimbaga kwenye rose. Number Lamborghini doors. Bila roof with the crew in the booth. Super unlock. Wanna get low. Get low. Out of AMO. Sitaji kumisi. Get that to the memo.
Naulize vinini likupendiaga sina majibu. Mwanamke gani umejatu wivu? Akili ya pesa fukume mtu mvivu. Sevi jampata mwingine mtu olivu. Mepita kushoto kinyola kulia. Mana sija kumisi. Sija ku... Nawaza pesa utena mbia nini. Mapenzi sitaki narudia tena. Sija kumisi. Sija ku... Ndelea kudanga sita kupangwa. Mr. Mshaba narudia tena.
Solidari ukiondoka ntabaki nalia. Silali nitakesha na pia. Sifiki popote nitapoteza njia. Mawazo kibao labda nitaga dunia. Sight tangu mesepa I'm feeling alive. Saka tu pepa ni roll in my life. Baby sikitaka just do it I'm nice. They say I'm too gushy say no you too nice. Right I might get lucky tonight. Nyonga some jazz and go book me a flight. Party after party subuhi hadi night. Na sina my stress I'm enjoying my life yeah. Weka mziki mfurahi yeah. Basi kijiti we high yeah. Don't text me no don't call my phone. Don't call
yeah.
My home
I've
goodbye.
I've squeezed into kinyingi sina nijia. Umekuwa mvuvi unavuvua chupi na waza ni kupe zawadi ya kasia. Sija kumise kenani na pia mwenzako nkobize. Na shika tu pesa mwenzangu na shika mikia. Au kisa maybe geto dogo jiko la mkao. Ulipenda gesi sasa ungeniambia. Na ulivokichwa maji wano kitupe ndoano imo. Delea kuwapanga kama ni grupu milisha left simo. Utamwaga chozi sana kuni nilia minamwaga wino. Seven ko virus o tv tu mpaka redoni minimo. Nesimo
mbua mwebake majivu. Naulize vinini likupendiaga sina majibu. Mwanamke gani umejatu wivu? Akili ya pesa fukume mtu mvivu. Sevi jampata mwingine mtu olivu. Mepita kushoto kinyola kulia. Mana sija kumisi.
Sija ku... Nawaza pesa utena mbia nini. Mapenzi sitaki narudia tena. Sija kumisi. Sija ku...